My child, itembe uyaphila. I write this letter to tell you that I love you. Your presence in my life has brought nothing but hope, love, growth and peace. Noma kunzima ngivele ngibuke isithombe sakho. Ithemba libuye lonke, ukuhluleka kuphele konke. Ngiyazi kukhona lapho ngingenzi kahle khona. Ngiyathembisa I will do better. Sifunda ngendlela engikwaziyo, angifuni lutho ngawe. You my light, you my hope, you my beginning, you my end. Oh, ngane yami. Your mother tells me uyazama esikoleni. Funda mtanami kusasa ngelako. Sikhona thina sizokubamba ngesandla. Unganaki kakhulu abangani, bheka wenzani nobani. Nenzuzo yezenzo zakho. Uyakhula enda maphutha uzowenza. Ufunde kuwo and try to do better. Ikusasa lakho lisezandleni zakho. Ubaba uyakuthanda. Yazi kukhona lapho ngingenzi kahle khona. Ngiyathembisa ngizonyusa amasokisi. Sifunda ngendlela engikwaziyo, angifuni lutho ngawe. You my life, ngithemba ukuthi konke kuzolunga. Ngiyazi kukhona lapho ngingenzi kahle khona. Ngiyathembisa sanyusa amasokisi. Sifunda ngendlela engikwaziyo, afuni lutho ngawe. Ubaba wakho kuthanda.